ladies and gentlemen, for you, Lombo Makiadi, Franco, and Semangwana, together, newbie, yeah.
Balo Makie, Bio Balo Bato Lembie, Mongu Kilo Kuta, Yenando Kise Moto Moko, Usema Sema Wali Sema Tume Choka, Muwango Na Murozi, Ni Watu Wakuchoma.
Mongu Kilo Kuta, Yenando Kise Moto Moko,
Ya Solo Kulu,
Likambo Monite Obeli, Na Banganda Nyoso, Otingama kombo ya leki asali nini
ah.
Mangwana yo mangwana kola tateo
mungwe Balo makie bilo malo bato lembie Mungu kilo kuta yena doki sembo tomoko Usema sema wali sema tumechoka Muwango na murozi ni watu wakushoma
Mwana mboka Ukiwa janti kama mushedo Wana shanga Ukitemea peke yako Wana sema wenjo mbaya Kujulikana kuna mambo Luambu wetu Franco wadukwe
Balo bakie Bilo balo bato lembie Mungu kilo kuta Yena doki semo tomoko Usema sema Wali sema tu Muwango na murozi ni watu wakuchoma
Rafiki yake ananie wewe mangwana
Iyo wana
Usi wafate endelea jamanie
Ala
Ukipata tabu omba kwa mungwe Ala mungu paka yeye milele na
milele Usema sema wali sema tumechoka Muwango na murozi ni watu wakuchoma
Luambu Makiadi and Mangwana Newbie
Bura.
Choka, uongo, damurosi, ni watu, wakuchoma.